ujabule uhlezi umendweni mntanam, ujabule uhlezi umendweni mntanam, ujabule uhlezi wathola umendo. Umozi wakhiwe ngenyembezi, umozi wakhiwe ngenyembezi wemntanam. Ungabanaki mntanami, ujabule uhlezi umendweni mntanam, ujabule uhlezi wathola umendo. Bazokutshela uze kuwobuthakathwe mntanam, ungabanaki mntanam, ungabanaki. Khumbula indoda yakho, khumbula isithembu sakho, ungabanaki mntanami.